download kupitia smokemziki.com.
Awe liti mtu mbaya.
DJ.
Hey, DJ. Genius yajulikana.
Next level.
Wameingia chocha kilema Mgundala mkono ndala.
Excuse the total of mama shamte. I'm tired.
Yes, Lakers, baby. Whoa, shamba whoa. Whoa, shamba whoa. Whoa, shamba whoa. Whoa, shamba whoa. Uwe ndugu rafiki yangu shamba whoa. Kufatilia maisha yangu shamba whoa. Uwe ndugu rafiki yangu shamba whoa. Kufatilia maisha yangu shamba whoa.
Mambo.
Eti naenda kwa mpalange. Nakula ndumu nakula gambe. Sili chakula mpaka nidange. Geto godoro kipande. Kuniongelea mnapenda. Hamuachi ushambenga. Ile kuchonga ngenga. Kisa mimi ledaga mlenda.
Unausu nini?
Mambo.
Sifagiri nyikenge.
Kukula kama nyani.
Amnipiela kiwembe.
Wanyole kwa pani.
Niloge ni kila pembe.
Na muogo pa manani.
Ila so njini wase.
Niloka vibala sani.
Woo, shamba woo. Woo, shamba woo. Woo, shamba woo. Woo, shamba woo. Uwe ndugu rafiki yangu shamba woo. Kufatilia maisha yangu shamba woo. Uwe ndugu rafiki yangu shamba woo. Kufatilia maisha yangu shamba woo.
Mambo. Nijichubue kama Elisha Audula. Sini disi licho pika sija momba mtukula. Hakuna nani valise skilizeni nyichula. Haya maisha mini fisi nyisungula. Oya we
acheni mamula uswazi.
Mikiti moto
ula na mautazi.
Msokoto
utenaze wakazi.
Acheni unoko
yo mambo ya kidwazi.
Mambo.
Sifagiri nyikenge.
Kukula kama nyani.
Amnipiela kiwembe.
Kuto wanyole kwa plani.
Niloge ni kila pembe.
Na muogo pa manani.
Ila so njini wase
lenge. Mnoga kibala sani. Asante DJ Genius Julikana. Na eskide totura mama siamte. Mweu muuni bisho. Shalo balo kwa tafu basi ngende mikono mirefu. From mentoge Kimweu sambamba na that's any blood in music. Mamba. Uwe mnanda singeri. Cheza kweli uwe dadai na kukweli. Wachangaze kama kweli uwe mnanda singeri. Cheza kweli uwe chulai na kukweli. Wachangaze kama kweli.
Wambele anapiga deki. Nyuma jeki. 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 Wambele anapiga deki.
Wapostini wapenzi wenu tuwaone nyinyi. Tumepoteza wapenzi wetu. Tunawatafuta.
Smokemziki.com.